chuku ibu kimaduo. Ibu chuku ibu kimaduo. Ibu chuku ibu kimaduo. Ibu chuku ibu kimaduo. Everybody said na.
Ibu chuku ibu kimaduo.
Ancient of days,
you can never ever change.
Can never.